kanjani ukhuluma kanjani nomntomdala mdala ukhuluma kanjani ukhuluma kanjani ukhuluma kanjani nomntomdala ukhuluma kanjani wena
Amabati azokulandela